Kugula nazimba mutima nanyalwa ekintu ekitonennyo n'ekimukwiranya ne bwebasi kusuze era ne wokole byenkana wanga mama zalima ebintu byenjogera kwata ubira omugezi onoosalako epitina mumwoyo gwo kuba bambi abasinga bendaba ne bapakasa natetenkanya ezaabwe zalima ngeyije babamu kuli okutayira bakwata kukunonaaguleka ate nanayisa kyenvana birekanze ebyokutayira mumidde kukumuka nyimpinda bingo bafuna era nga nyongera okubagumya buli alinawoka tetenkanya kumira okola nga osaba mukama atunda owekisa era kwatireko omubyokozi olaba engo bofuna era nga njagala mbakutire nti omuntu wefitina yeddeko mbi nagiraba ereeta n'emize emikyamu nologa banne olutatadde kuba oba fitina obokolola bengobofuna olema okwegomba ebitasanya omuva okuwalana kati nno njagala mbasibule ntere nnetireyo ntetenkanye ennema okujulira leka nsabe mukama awonye abakyamu abateekemu bana abateredde ebyoyo emirungamu bannange mweraba leka nsabe mukama nnyini byonna mwenna bankuumire